Yeah. Bad City, what it do, ya? Kutoka Mbeya City, now we running da. So shwani tuuliza tamita. Bili tatu azinifaa, yeah, mimoje na nifaa. Mjuzo mambo bizuliza kawa chakata. Came a long way na mengi tume go through. Enzi no payday na bado a bitch tupo tu. We not here to play, kila siku ni siku ku. Struggle day by day, mana lengo ni kuwa juu. Got my niggas on my back, haters run a hate. Stabbing me in the back, but like it's my fate. Have no time to look back, no time to waste. Sasa ni muda wa kuattack na Mungu ana bless. Yeah.
Maswaga fani ya kipop star. Wanauliza kwani wapi walikosa. Yeah, mana vile na wanyosha. Wanatubuka, wanasubiri posa.
Yeah. Yeah, titi futati na wanipati mashau. Saki vipi makiki na hawafiki wa kodoro. Akuziba riziki wanafiki kutwa choyo. Na nichuki na hisi suku madamu tumoyo. Mchezo flani ni simple na nana ucheza ki legendary. Nikose kwa mainstream, kwa media na pasha bari. Izo ni movie stars, umencheki kwa jua kali. Kila character busy vo unikosi kwa category. Samini kwenye ukanda na mini kuwakilisha. Taja mikoa yota mini Mbeya tunatisha na wamekua.
From Mbeya City Town, yeah. Now we run Dar es Salaam.
That's right.
Uliza Tamita, mjuso mambo nipo real. Nobody can stop me. Nobody can stop me.
Bad City, what it do, my people? I told ya, we on this rap shit. We on this rap game, my people. Got my B-boy all the way from Dome City. 1-6, y'all. Alive, you my G, and I appreciate it. Got you, B. Sign. Jobello, my nigga. Love you, bro.